kwa kuzaliwa. Mungu akupe umri maradufu, kuoa kuolewa majaliwa, pare Mungu akikutunuku. Washukuri we wazazi, wawe hai ama wamekufa, sio tu kukumwagia maji na vizawadi tutakupa. Auna miaka mingapi utuambie, na sisi kwa vinyimbo tukuimbie, na kama kuna shemeji utuambie tumsifie, na kama kuna makosa yalitokea utusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy dear. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Hongera siku ya kuzaliwa.
Mila kwangu dua, Mungu akujalie upate mwana, upate na mpenzo kushibana, ujenge na kajumba iwe ndo kuhama, uwache mwendo kasi uvute hama. Te amo, te amo totorito, sherekea keki kwa meza, puliza na ukate kwa kijiko kabla mate hatujameza. Kama kuna makosa yalitokea utusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy the
happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
We unakataje?
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Hongera kwa siku ya kuzaliwa.
Haya kata hii, usikate kizembe, ila tulishe kwa mbwembwe. Sauna kata hii, haya kata hii, alichokupa mama shamekupa mama. Sauna kata hii.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.